nze kati nafunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa
kijja kugwa
tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia si afa jinja nafunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa
kijja kugwa
wali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia si afa jinja bireke birekane bireke bitumbire bireke bibubuke necho jinja kugwa maze banga kunsi ndabye ebintu ebinene ndabye ebyeralikiriza ebityemula emitima waliwo ekintu ekijja neweebuuza kyekinonye naye nnina enjogere wange ndina ekyo kijja kugwa Goliyasi wantiisa nnyo naye ate wanswaza nnyo weewaana otya bw'otyo n'ofa ejjinja Manny,
Manny,
era Manny,
Manny,
Wakuluwa, Wolichito, Waliokatona,
Manny,
Kati Manny, era Manny,
Manny,
Wakuluwa, Wolichito, Waliasinga, Elinya,
Oyo,
ye, Yesu, Yane,
ye, Yesu,
Yesu. Abali na kusasula Necho chijja kugwa Omuntu wafane ba muzika Chiba chiwede asigaza kuzukira
Necho chijja kugwa
Nebuduke misinde Chiba chiwede osigaza kusiba Obwavu bwe bukulume nnyo Beera n'essuubi osigaza kugaggawala Obwavu bwatuluma Embeera yatukabya naye twatereera Olaba naffe twatereera Danieli mu bunnya bw'empologoma Zaali nkambwe nnyo olaba n'ekyo kyaggwa Penina yajerega kana Yamukabya maziga Na ye yasirika Olia zana
Yeah.